Teddy Fadi min calmini kala kadi bawɗo wattu studio tamani bismillah moɗo yewtere hertanade sukaɓe actide jeune kala cakrita e yontere e nde hannde allamɗo Mamadou Sama Sy nonde Ousmane Ñaly Boudou hayre ko joom wari no mbaɗɗa
alhamdulillah sembe
alhamdulillah ayo bisimillah ko jogoɗa min sukaɓe ɗi mbosso
hannde en kala haala leydi yanka ko sukaɓe hippodrome on ko gonɗo ley commune ɗiɗo Bamako ɓe gondi wadde immadaraji wuude manaji e kabaru tariki e jaran kenyaba le region kay halde on kenyaba joinira en keban jabmudun le kabaru jiden timinire haro chalde
hare ko jomware haali sukab hippodrome le commune dido bo ngalure Bamako en wada imadara yalla mbiyan wadde habbo fewde tunde le hono nyamaje ko nande mun en
non jati sembe segu le chakida yontere jabbine ne be ngadi fisa fisa be mbuti le boli kewde le dande de
en bern e wi kambe landibe dum be faana mudum woni habde kala ko woni nyawuji bilide de do tundele de Arno Kulbali goto be kebbe o do mijo keddana mbien fasta ko sidi sidi
sans la dépravation mi de yi a ba dene tuniri kan en jama on tampiri sabe tuni du wadi so wadi imma daraja hande bete mi ewi ba potra nyamarre be itare dene de laabal hannanga yo wadde sabe cellan an hebe no kuda yalla an laaba imma dara am hande jo yo wadde sabe me wa hedde denagu e nyabilaji di tuni wa tete de gendin tuni ne wattabede manaji e nanan mudun fuddu inde lenniku de yaade
hayre ko jom waare jonka e meman haala heejo kesso lollirgo kala de on ko andara dum tama
e sembe sek o application o mo inama le hitande 2019 o fuddi golle hitande hikande le ciudde l'école yalla sarabe ana keba no pamire do suga mube ngoni application kala de e wattama do bembe ande de do smart easy fa pedro de fam keden ko mariam kulbali hebeni e
ngodo hejo ko no dirta kalande yalla sarabe sukabe ana pamo so suko mudu yehi lekkol na yahay dum famina sarabe sukabe kanyi janginobe do suko yari fur kedde mo kanko no dirta Mohamed Bagayogo le fed smart easy de woni ko sifi do hen
application wono ga on yo wallan sukabe ekolbe kanyi sara mudu be pamondura sanne application mudu yo waru wallude sakrabe ekol dembe
bedo lami de do fedde be bi wala koni fana mabbe yalla sukabe jangobe lekkolbe ande mudu yana ito le majjudube bi hile beme ande tobe an baa hebu ton dewte ko janga kedde mo fande kanko Mohamed Bagayogo ko masifido hen
soni école on fami o suko manijo ne hewi fijo sanne mo wala andal yettinga bede waawi winnde tal groupe en nella sar makobe be pamina dum hen so a fami kasin yotta goni ciudi jeegon ciudi école ana waawi munde tal groupe yopira sarabe école dembe yalla be jeewa kalki baddim en wodri
dum etawede fu ciudi école goddi kasen jabay tawede le dido golleji wala fou ko be tifi do hen
jahan yotre meden mini magga haraka jomware mini mag meden de do yontere mi man hala ben boydi de nagu jirdo sanne Bamako kan likede ledindi wakkat jodo
taykita mi wede sembe se ku wayde de jerende ko budi hewde fou suka be nguni ciagal mudon
yo kabaru bimbudo sanne jamarande sabe kudum sukabe ana dungul datul tama idum bili e kabaru waydo hebgul golle kudum hani dawrede yalla hadde mbien wadi de naw keddana ko heban en kalifa goita do fastango Umar Wegol e sita sidibe
Bamako ko sakiti ko fu bandiya gangal ana yaatan ana heba sembe ko buri hewde gollob ido golleji bondi fu yo sukabe jokolbe wakande min battibe de hewbe mabbe kay kuliti wiide yo wayde golle non wobbe do kuliti wiide homo fu daraki darne mudum
si son des jeunes qui no
sukabe jokolbe en kola ke hore mudum be wadan guika fesbe mayan guigaaji yu sabe golle sukat wala e golle sukat an han imade daro kebna hori mu en golle sabde ne andi leedni hande gouvernement wala sembe walude jama ofu baddidi el lak kasin tampere ko tawa fu hana wadde bengina adama gujjide janan demi wala e golla menen dum na wawa famde e arrondissement ji heewdi e tawede fu yimbeji an hippe jamma ina sukan gouvernement wonko darak e darna mudun kan e sukat ben du ko heemi wala e golle
kanko fodi tanju gura andan do kabaru ne daku ko lati sababu waydi de na gulle ngalluje de ana heewi sanne wattu jono yusuka be don kan huntinede hore
me calmina gouvernement nar marka hadde dorguji nadde leedni sakko e timmode hitane 2020 or so de mili fal leedni de na ko yewe lamu immo daro yalla deejere wada ben han imad be walla suka be kasin sab de na suka wala golle dum waddi tampere e leedni hande
fadido tidalaji hebene jogala yogay tay ko tobe kay kuliti wiide jamarne hani martinde kumpa lamu ko bende yihi ko fama e fuu yalla denagu mudde ana darene
Ousmane Niali Boule men tariki meden dedo yontere be man hala kinyabali lam kay tamada andi hono kinyabal ju inira
ah mi anda de jokas won ko pamula ni be dina kam fam
susulan ko be urbe usube janya ju ini kinyaba denno yadan bedro fam ke dan amiri kinyaba seku sisuko
ammo gebude ye kinyaba si
mamra amen worbe kany en ju ini sare kinyaba be don son ko be non toyu ladde momne non don son ko an yidi non ga menen mamra amen don son ko be fisi bidja wata don son ko be jotta ko nuku goto aranno jambay be taban tondu be hawre e dosinga goto banga heere inen entitirtene basia sara be wi o sara ene miri jodaade banga heere ne sara wiibe so on jorton on golliran sare ne do gonga mi walla on o holli be laabi be han nangure be yaara fa banga heere ne ko yotti banga heere ne jungume nyaamo jokkaade haala saraga be yi be yotti banga heere be dengi ton do wadde sare intra hande kinyiba
ku ku sigi kinyiba to nana tande
en juttima wattu yotra meden sembe caldi Ousmane Niali Boule mbiyanna final kawrtal jogobal coupe jeune chambre international tumiya fiyama ndedo yontere
non jati sembe seku jab tapi valence mission e 1-0
e wi kejado sukabe jeune chambre international mben galdo kawrtal sala yalla sembine dawral hakunde sukabe sakl tumiya augustin munkoro goto jeune chambre international tumiya kedana ko halni kejado amen isaka kulubal du façon omar waygal
l'idée d'organiser
wadi sababu somin dernier coupe o yalla hono min kani haw tirde sukabe jokolbe wonbe ni nokku o fur fami len ibilisaaji ko hakkunde jamaare de wala fu dulugo wiide wayde de nagu ana wonde hebude sembe le o do nokku yalla sukabe fu ana dewra be fu be tawre do hakkilo goto e do yi
amo je le meme objectif
sembe je ko micindinde wiide club ngaji jegon kawno e gal kawrital din woni JAB reve club espoir bokoy valence mission car de lion fc junior paramadugu boli maso e tayo
kayen ko jowore mbem bangal championnat espagnol kay do le de france ko jogonda min tun
e to espagne to jamma ko wattu 20h fc barcelone club lionel messi on hanfield e 11h e taratare warorende real madrid on hanfield e bilbao dum wadan wattu 21h
bangal championnat le de france ne ko jogonda
min to sito paris saint germain on hanfield jamma ko e lyon wattu 20h medemi la sembe se ko acirani kabaru
sallahu alaihi wa sallam bijati joka cagal jun
e sakirabe herto be studio tamani on jarama do kadore di kabaruji handen kedde hedade do e seda yewtire tous o grande wara jukininde wassalam